SBS has partnered with Community Languages Australia to launch the SBS National Languages Competition to encourage and celebrate a love of learning languages in Australia. We are asking Community Languages Australia students across Australia, what does learning a language mean to you? Entries open on the 20th of June and close on the 29th of July. Embrace your language, explore your creativity, and win. For more information, visit sbs.com.au/NLC. sbs.com.au/NLC. Ole ngangana, ole tofi. Awa ale aila ungangana, ua leiloa soutupuanga. E tāua telele tātou ngangana wha'a Samoa, ona o le tātou tofi, o le tātou tū, e teu i le tātou ngangana. A wha'apea o a'o'ina le ngangana Samoa e walo, i te tonu o se a'onga tūlanga lua po o se a'onga. A wha'apea fo'i, o lo'o lātou a'o'ina se isi ngangana, e pe o le ngangana Siamani, le ngangana Farani, Mandarin, po le alava se isi ngangana o lo'o lātou wa'o'ina, o le fesili. O le ale tā ua, o le a'o'ina o se isi ngangana, tu uia le ngangana Peretania. A o le ale tā ua, o le si la fia, e lo walo o le ngangana Samoa, pe a whapea o lo'o a'o'ina le ngangana Samoa. A tonu fo'i a o fiai, ma le a'o'ina o le ngangana Samoa i te tonu o e kalesia, wa ele o pose lilo ele tele o a o ngā susama o ngā whaife au, o lo o tau mawhailawa ina ia o pongi la tātou ngangana Samoa. E mawhai ona e awai mai i le tau wanga le nei, e amata ele aso lua se fulu o Iuni, tāpunia ele aso lua se fulu mo le iwo Iulai. What does learning a language mean to you? O whaamataranga uma, e mawhai ona e maua i le sbs.com.au/NLC sbs.com.au/NLC. Monisi famtalanga, yepe te telefoni mai i le tātou polkalame i le o lua iwa fātolu o lua valu fituiva. O lua iwa fātolu o lua valu fituiva.